your trunk.
Kuna binadamu nampenda, ai, jamani ameniweza. Naona analiumbisha dishi la moyo wangu, kiukweli ameniweza. Mpenzi ni nae, na natamba nae, squeeze na uga vizuri, napendeza na ninavyonona. Msini shangae, squeeze na la vizuri, na lala nae. Nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nane nabisha. Na sasa nisha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona wengine misina tena. Imempa mwili ya kili na mtima, ona wengine misina tena.
Zingatia body, mcheki sura, jamani anapendeza, tumpe maua yake. Penzi lake nalipia kodi, kugaramia, moneni anapendeza, na vimacho yake. Mpenzi ni nae, na natamba nae, squeeze na uga vizuri, napendeza na ninavyo nona. Msini shanga, nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nani anabisha. Na sasa nisha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona wengine misina tena. Nimempa mwili ya kili na mtima, mana wengine
single na wasabai. Hai, 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 hai.